Sanibona kusenbangani noma sanibona ntambama ngephule washilami angekwazi ukubona ukuthi isikhathi sini kusesekuseni kunjalo na kulungile ngaphandle kwalokho siphile phakadeni asina sikhathi imikhawulo yesikhathi yama ngenkathi uJesu Kristu enginika ukuphila kwakhe ngaphakathi kimi ukuba ngiphile ngakho ngakho sizidala ezaphakade kodwa manje sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu isikhathi esinjepho manje lolu nje usuku lwami lwesibili lapha nani kodwa he kunjengotiliko obandayo ekuseni ugcinzi kakhulu futhi kuyamangalisa ngikaze ngizithokozele okwedlula lokhu kunoma yimuphi umhlangano futhi ngiyaqalaza manje ebusuku baminyene kakhulu angiboni muntu kodwa namhlanje ngingaqalaza ngaba nenhlanhla ukhawulana nalezi zigejane sabefundisi abakahle kuleli qembu lapha ngiyakhumbula indoda endala yayivame ukuza ebandleni lethu egama linguJohn Ryan ilunga elidala uRyan babembiza kanjalo wayengowasedowajiak emichigan futhi wayevame ukushumayela kancanyana bese nje egijima ayemuva bese ngixawula bese-ke ashumayele kancane yana bese egijima ayemuva bese ngixawula ngathi futhi Ryan ngiyakuthokozela lokho kodwa angiyitholi incazelo yokuthi kungani ukwenza wathi uma ibattery seyehla ngidinga kuyishaja ngakho sengishajekile ngakho konke nje ngisanda kubona umfundiso ma-methodist wasendle ezweni lami usanda kwemukela umoya ongcwele nje futhi ngambhabhathiza ehlezi ngapha ngakwesekunxele sami umfowethu ujunior jackson ngimbone ixawula kanjalo kwathi ukungikhumbuza ngomfowethu Ryan bangako cabanga ukuthi ama-methodist angiwamukele umoya ongcwele na niyaphaphalaza sukuma mfowethu ujunior jackson yena nomkako othandekayo lapho bangabasezanze e-indiana lapho umfundiso ma-methodist uphi umfowethu collins na ngabe ukhona endlini kulokhu kusa na ukuphi umfowethu willards na ngibe ngicabanga ukuthi ubekhona ngapha umunye umfundiso ma-methodist emi ngapha uma ningacabangi ukuthi ama-methodist angemukele umoya ongcwele futhi phinda papathizwe sukuma mfowethu Collins ukhona omunye umfowethu wasenhla e-Asbury College e-Wilmore e-Kentucky uphuma esizindeni se-Methodist ekahle manje kunabange futhi abantu abanami lapha owehlayo ngibezwile bethi amen futhi ngiyazi balapha kodwa angikwazi ukubabona umfowethu Fred Sutman wasetabenakele Jeffersonville Fred ngabe wena nomfowethu Tom nilapha na ngikholwa ukuthi ngiya muza ethi lapha ngapha ekhoneni ya sijabula kakhulu kwekuthula lawa indoda ngiboni kahle hle ngalesi sikhathi kunabanye abaningi mhlawumbe lapha engingabazi ngicabanga ukuthi umfowethu Jack Moore usanda kuqeda nje ukukhuluma futhi ngakho lawa ayindoda ekahle futhi siyawathanda futhi manje kube isikhathi esimnandi ngempela ukuba lapha ngisho kumkethu umkami ngathi wena ukuba wehlile ukube lulo mhlawumbe sikholelwa emhlanganweni wePentecost efeshini endala siyakholwa ukuthi ilapho ikululeko emoyeni kankulunkulu ukuthi yonke imikhakha yamahlelo ingahlangana ndawonye futhi ihlale ndawonye ezindaweni zasezulwini njengebandla imehluko yethu iyawenza imehluko lapho uma sikuKristu siphansi kwegazi nasenhlanganyelweni yothando lwakhe futhi ngifuna ukusho lokhu kuleli qembu labefundisi ngingena ePentecost ngivele missionary baptist futhi ngiyincomile iPentecost ngabanga abantu bami ngiyabathanda uma bengicabanga ukuthi belikhona noma yiliphi ibandla elihle futhi elikahle kwedlula lelo bengiyoba kwelinye ibandla kodwa ngikahle nePentecost ngoba ngicabanga ukuthi liyiyona nto esondele kunazo zonke engiyibona embhalweni uma bengazi enye into bengiyoba nabo futhi ngakho kungesikho kungavumelani noma yiphi enye inkolelo lutho hlobo kodwa isizathu sokuba ngicabange ngepentekoste ngoba lisondele kakhulu kulokho engicabanga ukuthi kungokombhalo kunoma yini engazi ngayo futhi kunento eyodwa egqamile kule ngqungquthela engiyiqaphelile leyo ngokuthi abesifazane abanobuso obuhlanzekile akukho nakunye kwalobo buqhathanzipho niyazi noma ngabe nizibiza ngokuthini leyo into angikuthandi lokho lokho akufanele amaKristu ehe kunjalo ngiyakuthanda lokho ngisikole sifashile ndala sithanda inhlazeko niyabo ngithanda ukubona besifazane niyaza ngisho lena kusiyo indawo yokusho noma yini amahlaya nokuthuka kungcwele ukusho njalo kodwa angikusho lokho ngaleyo ncazelo lena akusiyo indawo yalokho ubeleni layithola nini nonke lento na lokhu kuvela kwithabenekele lami kubukeka kanjalo impela kubukeka kanjalo ngabe lokho kunjalo badla na ngabe lokho akubukeki yini kufana nekumpilo elidala na hawu ngicabanga ukuthi umlayezo omdala ofanayo esingushumayela lapha uhamba unqamulo kuwe empeleni Ngakoni yazi, munye kuphela esifazane ebhayibhelini wako apenda ubuso bakhe, futhi akazange apende ubuso bakhe ukuhlangabezana noNkulunkulu, wapenda ubuso bakhe ukuba ahlangabezane nomuntu, kunjalo, niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani kuye na, wamphakela izinja, ngakho uma ubona esifazane efaka upende, vele uthi nje, sawubone kuseni inkosazana nyama yenja, kuyiloko impela, lokho kubikaba, kunjalo na, Kodwa lokho uNkulunkulu akucabanga ngakho wenziwe nje inyama yenje ejwayelekile yamakentshane lokho ukuthi akube yilokho ayikho ezinye zalezimpisi ehamba-hambayo ishaya ikhwelo niyazi abakubiza ngokwenza kwempisi niyazi kuyilokho ke inyama yenje nje futhi Ngiyabonga ngani basifazane uNkulunkulu anipho umusa ukuba unibambe kuboneni siphambano nisuke kulezi zinto zomhlaba empeleni sisendleleni yethu eqonde kazimulweni siyize yakhamizi zomunye umbuso Kudala bengiqalaza nje phezu kwezithameli ukubona ukuthi ngingambona yini omunye wabantu nalowo ngabanye babangani bethu abangamakhalate inigro Yes, kudala ezansi lapha eNingizimu babevama ukwenza ngawo izigqila manje ngingumningizimu futhi yinye into engithanda ukuyisho ngawo ngifisa sengathi ngangingakukhuluma kuMartin Luther King leyo ndoda ingumKristu ayazi ukuthi holela abantu bakubo gibeni lokuva ngqo lapho kuzoba nesigidi zawo ezibulawayo yabo unephutha ngiyabathanda abazalwane bami abazalwane bami mabanga makhalati ngangingebe seAfrika nangakhona ngishumayela kubo ukuba ngangingabathande bangabantu bakaNkulunkulu ngokufana njengoba nathi siyibo kodwa angikholwa ukuthi le ndoda phansi kwalokhu izobangela kuphela abaningi abaningi abanye abaningi babo kuba babulawa khona ke kuzoqala ukuphendukazwe futhi ongasoze waxambuzisa abantu baphume kuwe ezansi lapha ngakho abasize ezigqila banenkululeko kakhulu nje impela njengawo wonke omunye umuntu bona ukuba babe yizigqila ngangiyoba ngakulelo cala kodwa abasize ezigqila yingoba nje bafuna kuye esikoleni banazo izikole maye abaye esikoleni kunjalo wayelapho ngikhumbula lo mfowethu omdala ekhaya desukuma ngalokho okusa kuleso sibhelu wacela umbuthi ukuthi wayengakhuluma yini wathi angikaze ngibe namahloni ngokuba ngumuntu omnyama umenzi wami wangenza ngaba ngumuntu omnyama kodwa kulokhu kubusa nginamahloni indlela isizwe sami esiziphatha ngayo benzani labo bantu kithi na kuphela babe bahle kithi umlungu wesifazane wasukuma wayesethi ngifuna ukuba abantwana bami bafundiswe esikoleni ngumlungu wesifazane wathi ngoba ngeke akhokhe inzalo nzuzo athathe inzalo nzuzo kubantwana bami njengoba sifazana ekhaladi benjalo ehlangeni lami uqobo wathi lapho buka izikole zethu banamatyabo kubhukuda banezikole zingcono nayo yonke into sifunelani kuye ezikoleni zabo na kunjalo ngikhola ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wewe awu ngingathi uNkulunkulu wezinhlobonhlobo wenze izindaba ezinkulu nezindaba ezincane Wenza isibadulo wenza amahlathi wenza umlungu umuntu omnyama umuntu obovu azifanele neze siphambanise lokho kuba ngokupasteliwe futhi noma yini epasteliwe ngeke yaphinde izizale niyalona uhlala abantu Kunezizinto mayelana nekhaladi umlungu angenazo ngisho nalezo zimpawane. Umlungu udlala njalo ekholiseka futhi ekhathazeka. Ikhaladi lenelisekile esimweni esilikuso. Ngakho awazidingi lezo zinto. Kodwa emuva ngesikhathi sezigqila babethengisa izigqila izidala ezingabantu njengebhloko lendali njengoba babengenza endaweni yezimoto esezike ezasetshenziswa kwakunomthengo ofika ezweni lonke futhi wayezithenga bese ehamba ayozithengisa bese enze imali ngazo njengoba nje ubungenza emotweni esike yasetshenziswa noma kuthize. Ngokungakaze kube luhlelo lukaNkulunkulu. Nkulunkulu wenza umuntu, umuntu wenza izigqila. Omunye akafanele abuse phezu komunye. Sifanele sihlale ndawonye ngobunye nangokuthula. Le ndoda yayifika ehlathini lokutshala elidala. Yayifuna zingaki izigqila onazo? Wathi ikhulu noma ngaphezulu? Yayizibuka izengamo. Futhi kwenzeka caphela. Kwakunezigqila sisoda phakathi kwalabo bantu. Izigqila zazidabukile. Puna seAfrika ayebambe izigqila ziletha ngapha ayesenza ayesezithengisa futhi zazazi ukuthi azisoze zabuyela ekhaya endabuko zazazi ukuthi zazilapha konke ukuphila kwazo zazingasoze zababona abantwana bazo futhi zazingasoze zambona ubaba nomama zazilapha sonke isikhathi futhi zazidabukile futhi babephatha ngisho neziswebu futhi bazibhaxabula ukuzenza zisebenze futhi ngakho babefanele bazenze zisebenze ngoba zazingafuni ukusebenza zazidabuke ngakho konke nje. Umthengi wezigqila wazibuka wengama ngapho futhi wathola phakathi kwezigqila kwakunomfo yedwa semncane. Babengadingeki ukuthi bambhaxabule isifuba siphezulu isilevu siphezulu emsebenzini ngo lothenga athengisele abange wathi kumnikazi wezigqila wathi ngifuna ukuthenga lesiya sigqila wathi asithengisi. Wathi sibonakala sehlukile kwezinye izigqila wathi sinjalo. Wathi yini ayenza umehluko na? Ngabe singubazi phezu kwazo zonke ezinye na? Wathi qhaba qhaba, sizigqila nje. Wathi mhlawumbe usiphakela ngokwehlukile kunoma uwenza kuzo zonke ezinye. Wathi qhabo sidle kamelweni lokuphekela emkhunjini kanye nazo zonke ezinye izigqila. Wathi yini esenza sehluke kakhulu kangaka na? Wathi ngangihlala ngimangala ngalokho uqobo lwami ngaze ngathola. Phesheya lendabuko ye-Afrika lapho sivela khona uyise uyinkosi yesizwe. Futhi kungakhathaleki ukuthi sikuphi sisale kusazi ukuthi siyindodana yenkosi futhi siziphathisa kwayo. Haleluya! Uma indodakazi yenkosi khona kewe Musa kuziphathisa kweze. Uma indodana yenkosi waziphathisa kweze. Siyiwo siyazi ukuthi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Nokuba silapha ezweni elimnyama lokufa nosizi. Nokho siyazi lapho ifa lethu likhona. Singamadodana namadodakazi enkosi. Hayi inkosi kodwa inkosi uqobo. Asiziphathise kwakho. Mizuzwana mbala edlule isizathu sokuba ngibe late intombazana encane yase-Ethiopia ilungise ikamelo futhi ngiqaphela ukuthi ngiyenza into ethize. Bengizama ukubhala enye indikimba yombhalo wenye into ebengifuna ukukhuluma ngayo. Ngizwa ukuba ngikhulume nje ukuba ngizwiwe ngiza ukuzosha into ethize ezosiza ibandla ukwenza usizo oluthize. Kusukuthi-ke mina ngitadisha naleli nenekazi elincane beliqhubeka nokuthi ukuzilazila. Khona manjalo lathi ngangixoxela mnumzane lase ngithi yebo ma'am lasithi lithi bangitshela ukuthi wena uyindoda eyafumana umuzi phambi kukaNkulunkulu ukuthi uma ukhulekala abagulayo ukuthi uNkulunkulu uyokuphendula umkhulo wakho. Bathi akaphendula kuphela wami kodwa uphendula noma ubani oyomkholwa. Lathi ngiyagula mnumzane kungabe ngiyahlanhlatha uma ngikucela ukuba ungenzele umkhuleko omncane na? Ngathi qhabo Nhlobo nginikela kulo ngakhuleka into enjengale Nkosi Jesu eminyakeni eminingi edlule ngathi hudule isiphambane sidala esimigoxigoxi wenyuka iquma elinesihlabathi futhi hudule amanyathelo egazi elalihuduleka lehla lisuka emhlane wakho wakho omncane umzimbo oyintekenteke wababuthakathaka kakhulu ngokuthi wawaphansi komthwalo. Kwa mkono yetu wae mkasetuzane, kwa kamalingu Simoni Nikro, wasipakamise zipambane futhi wakusiza, ukuba asithwale, nango muyo wabantwana bakhe kulokugusa egula, kwa tinga, lesi sikhathi kwenzeka, yabo, uNkulunkulu wase sonke isinto. Manje bangani, nizethamele zinhle kabi, nami ngiphume ensimini, yezimishini phandle ngaleya, phambi koDurban nezinyanga, bathakathi kanjalo njalo. Ningacabanga ukuthi bangeke bakuphonsele inselelo wawufanele wazi kangcono ukuthi ukhuluma ngani uma ufika phambi kwabo kodwa phansi kokungenjalo bese ke ngiza lapha lapho imililo yasekhaya ivutha khona phakathi kwamakhristu kanjalo njalo nazi ukuthi kungukukhululeka kunjani kumuntu ukuba ame kanje Ufisa sengathi bengingahlala emuva lapho ezithamelini futhi ngizwe nababazalwana bakahle abagcotshiwe beshumayela izwi futhi bengingavele nje ngiphakamise izandla zami futhi ngikhale futhi ngimemeze futhi ngikhuleke futhi into enje pho ukufudunyezwa ngumlilo kuyile simangaliso kodwa ngokutshelekile Bazalwane bami, nginabazalwane abaningi kakhulu abangithandayo futhi bangicela ukuba ngikhulume futhi ngakho ke ngiyazi ukubizela enkonzeni yenkosi ngifanele ngizame ngisebenze ngawonke amandla ami kodwa njalo ngikwenza ngokweqile ngokuhlala isikhathi eside kakhulu futhi ngiyazi nilindele idina lenu kade nilapho kusukela ngelesi shiyagalombili ngqo kulokhu kusa noma ukuthize kuleli qembu labantu kodwa ngicabange lokho ngize kulentambama ukuba ngikhulume kini isikhathi esifishane nje ngibhale ngakhipha amanye amanothi lapha neminye imibhalo engithanda ukuthathisela kuyo futhi ekwenzeni lokhu ngicabanga ukuthi ninendoda lapha efaneleke kude kakhulu nobizo lukaNkulunkulu ukuthatha le ndawo kunami kodwa okwami ngumkhuleko wabagulwayo ukubona imibono kanjalo njalo Futhi bengikhuluma nomunye mizuzu nembali edlule uma nibuka kwiphephabhuku iLive ngenyanga edlule nizobona lapho futhi ninayo leyo tape ngisuye emthengiso amatape kodwa uma nake nawakholwa amazi engiwashumayelayo futhi ningaphumelela kuyithola thulani izimpawu ezisikhombisa futhi ukuqala nithole ethi sikhathi sini banumzana na nilalele lokho kukhulunywa ngakho izinyanga ezisithupha kungakwenzeki Nesayense iyatideka ngimi ngaphansi ngokwa lapho kwakwenzeka khona lapho futhi ngabatshela kusasele izinyanga ezisithupha ukuthi zaziyoba khona kanjani izingelozi ezisikhombisa ngesimo somlaza wezinkanyezi futhi zibukeka njengesivivane ziyothi qatha tha phansi futhi ngiyobe ngimi ngasenyakathi eTucson Arizona futhi kuyoba khona umdumo oyoze uzamazamise ngisho namadwala ezintabeni Futhi Fred Redman ehlezi lapho wayemi nathi abaningi babonge ngenkathi kwenzeka. Manje esenze ithathe isithombe sakho ngibonile kwaqhubekela kwi-Associated Press abazange ukuthi kokuyini nanto ifulilenga lingamamayela ngamashumi amabili nesithupha ukuphakama. Lokho ngamamayela ishumi nanhlanu noma amashumi amabili ngaphezulu ngisho nalabo muhamuko ukhona. Bazi ukuthi konke kuhamba mayelana nani futhi bazama ukukuhlola. Futhi lapho phansi kwakho ngqo ngangimi nalezo zingelozi ezisikhombisa ziduma ngamaphimbo azo alezo zimpawu ezisikhombisa zimi lapho nofakazi sobathathu njengofakazi wezinto ezaprofetha ethephini banumzane sikhathi sini na futhi lapho manje bazama ukuthola kuyimfihlakalo kubo bange babo bathi hamba hambi ngani batshele na wakuyofana nje njengane nkathi ngelozi yenkosi ibona kala lapha uStone Texas uloko kukhanya ngabatshela abantu yonke impilo yami ngikubonile lokho kukhanya ibandla liyakwazi sayenze yakwazi kungukuthi yonke into izofanele ifakaze ngenkathi uJesu Kristu enza umnyakazo nanto iphephabhuku uma nifuna ukulibuka ilele linorokofela nomkakho omusha ngemuva ngicabanga ukuthi ngeliphuma ngoMeyi lephephabhuku iLive uNkulunkulu siphile ezinsuku ezigwini zokugcina manje ngize kulokhu kusa kuzama ukukhetha amanothi ambala lapha nezinto ukukhuluma ngento ethize ezosiza ibandla isize ngalaba abafowethu abangabefundisi ukubeka amahlombe ami esondeni nalawa indoda singabafowethu futhi bangiletha lapha ngoba bakholelwa enkonzweni efanayo nisindiswe ngesikhathi salomhlangano anithathi ngani kubulunga benu nalawa amanye amabandla amahle lapha elikholwa yilolu hlobo lenkonzo wona ayakukholwa ama-emva kwakho futhi ngingizela ukuze sikwazi kwendlala umbhalo nangento engahle isize ibandla nendaba yabo efana nayo kulokhu kusa ngokuthi mumomuni engicabanga ukuthi ibandla lamapentecostal liyiwo walolu suku kuma kuni nokuthi hora lini esimikulo futhi yini enokwenzeka manje ake ngicaphune lokho futhi mumomuni ibandla limi kuwo manje nokuthi yini enokwenzeka elihlalele na ngifuna ukufunda embhalweni kwindikimba futhi ngifuna kufunda encwadini yabehluleli isahluko sesishumi nesithupha amavesi amashumi amabili nesikhombisa nelamashumi amabili nesishiyagalolunye futhi indlu yagcwaliswa abesilisa nabesifazane namakhosi onke amafilisti ayelapho ophahlweni kwakukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu abesilisa nabesifazane futhi ababebukela kudlala kukasamsoni usamsoni wakhala enkosini wathi wo Nkosi Nkulunkulu ake ungikhumbule ngiyakuncenga ungiqinise ngiyakuncenga kube kanye kuphela o Nkosi ukuba ngiphindisele kumafilisti ngempindiselo ibe ngenxa yamehlo ami ababili ngithanda ukuthatha indikimba kuloko evela kwethi oh Nkosi kanye nje futhi bangathi Nkosi ngabusisa ukufunda kwezwi layo kufanele ukuthi kwakukade kuyintambama enhle into efana nesijabulelayo namhlanje lapha kulezi zinkundla zokukhempa lapha e-Hot Springs e-Arkansas
there was a great celebration going on but very much contrary than what the celebration is
futhi kwakunomkhupho omkhulu oqhubekayo kodwa uphambene kakhulu kunalokho umkhupho oyikho namhlanje wakukhona kungathi izinkulungwane ezintathu zamafilisti zibuka phansi zisendaweni eyizitezi kwababili abaxakile abangena kuleyo nkundla enkulu evalekile nophakimpa abahlonishwa kakhulu namanenekazi abo ehlobe ngobucebo wonke yayihlezi ngendawo eyiyona yona futhi njengoba kakunjalo ngaleyo nkathi kwakukhona o into ethi ayibe njengekhowe eyayikhona indlu hlezi phezu kwezinsika ezaziphumile into ethi yayifane mhlawumbe ngehlobo lwesimodeni lomklami wokwakhiwa kwezindlu ukumiswa kwezakhiwo futhi yonke lamafilisti abuthana phezulu lapho futhi ayezibeke phezulu enzela lesi sehlakalo esikhulu futhi ayekunomkhupho omkhulu futhi onke amehla ethe njo kuleli maphakathi nenkundla evalekile afanele ukuthi yasukuma ukubathole ukubuka kahle esehlakalweni esasesizokwenzeka nje futhi manje njengoba sihlezi lapho kule ntambama ake sibone ukuthi singakwazi yini ngomqondo wokucabangela sizibeke kuleyo ndawo ukubuka le nkundla sibonani na ozayo ephumela esente enkundla evulekile kuzo mfana omncane ebambe isandla sempumputhe ikhubeke ihambe ibhadazela
and little tricks and so forth.
But now, as a rhyme of the time of the Kodwa manje sekufike isikhathi sasehlakana esikhulu into ayekade eyilindele isikhathi eside kangaka isehlakana esikhulu sosuku.
The preliminaries were over. The halls that echoed all afternoon with drunken reverie.
Izanduleliso zase ziphelile amaholo ayenanela yonke intambama ngokuzitika kwabadakiweyo ngokuba ayegubha ukunqoba kukadagoni unkulunkulu wawo wenhlazi phezu komphongolo wesithembiso sikajehova.
What a disgraceful sight it is as we can imagine such a thing taking place of the fish god of a heathen nation celebrating the victory.
Okubonakala kuyihlazo kanje pho njengoba singacabangela into njengaleyo yenzeka kaNkuluNkulu enhlanzi wesizwe sabahedeni begubha kunqoba phezu kwezinceku zikaJehova bonke ngenxa yokwehluleka kwendoda ukwenza izinto eyayigcotshelwe ukuzenza.
And here was the heathen drunken brawling out, jewel women, painted faces, a modern Hollywood.
Futhi nako kwakukhona umhedeni odakiwe bexokozela abesifazane abafake ubucwebe ubuso obupendiwe umgubo weHollywood yasemoteni belethe inceke yenkosi uNkulunkulu iboshwe ngamaketamu kwenzelwa isehlakalo esikhulu sentambama.
The lad must drug along as stumbling come this great mass of human flesh.
Kufanele ukuthi umfana wayehambe uthuleka ngapho ekhubeka kuza lezi zigaxa zikhulu zenyama yomuntu omabili amehlo engasekho izinwele zilenga zayo shaya emhlane wakhe eboshiwe futhi bembophile ukuba yenze umbungazo obadakiwe isigejane sixhobozelayo sabangakholwayo. Kufanele ukuthi wakhubeka esigxotsheni okulapho ababezokwenza khona umdlalo uqale khona.
Now think of that. I think about a church that was ordained of God to do something for God.
Uma ngicabanga lokho ngicabanga ebandla elagcotshwa nguNkulunkulu ukwenzela uNkulunkulu ethize futhi kwavumela isitha ukuba siphuphuthekise amehlo alo ezwini likaNkulunkulu ophilayo nemiyela kaNkulunkulu nasemsebenzini onqunyiweyo wawugcotshwe nguNkulunkulu ukuba wenziwe.
Only to be sport in a
kuphela ube ngumdlali endaweni ecashile abadakiwe ababebe ubuze yabahlobe ngobucweba abagqoke izigidi abesifazane abaphungule izinwele nowesilizo sezweni ibandla ebelifanele kukhanya emandleni nasekuqineni kwenkosi ihlazele injepho.
How humiliating it must have been.
Kufanele ukuthi kwehlisana kanjani isithunzi kuSamson nawonke umsebenzi wokuhlakani wakhe wenziwe lokho kwakungaphezu kwamandla futhi wayekade efakazisile ukuthi uNkulunkulu wayenamandla akhe ngomsebenzi wakhe uhlaka nazo zonke izikonyane ake abanazo kwakulokhu kusesemzimbeni wakhe kodwa izimbusiso zenkosi zase zimshile.
We may have all of our framework.
Singale sibe nawo wonke umsebenzi wethu owuhlaka. Singale sibe nezinkambiso zethu zobuhlelo. Singale sibe namagama yethu amaphepheni nasezincwadini okubhala kuza ama-akhawunti. Kodwa ngiyamangala namhlanje ukuthi ngabe ibandla lamaPentecostal limile yini cishe endaweni efanayo namehlo alebhotshoziwe ezwini likaNkulunkulu nangenhloso uJesu ayifelayo ukuze thina ndawonke sikwazi ukuhlanganyela ngasezwini nezinto zikaNkulunkulu.
Humiliated he was in the midst of the time that he lived. As I see Samson stand there, it's a symbol
Ehlise sithunzwa enjalo phakathi kwesikhathi asiphilayo njengoba ngibona Samson ema lapho zifanekiso izifanekiso sesiwileyo isizwe sonakele ngokuziphatha leniwe ngokuziphatha ibandla lonakele isizathu wayefanekisa kokubili iZairi njengesizwe namandla kaNkulunkulu angawebandla.
It was certainly a pathetic sight as we see him standing.
Kwakungukubonakala kufikiselana umungi njengoba simbona ema lapho empeleni ukukhishela kwakhe lapho nalomfana emola futhi kungekho mehlo uma isitsha singathi kuphela siphuphuthekisa amehlo akho entweni yangempela kaNkulunkulu uyohamba ukwekwe ngaphezu ngqo futhi ungakwazi. Akunandaba ukuthi uNkulunkulu wenzani futhi akuqinisekise ngombhalo wakhe futhi akufakazise ngamandla akhe uma amehlo akhe engavulekile ezintweni zikaNkulunkulu uyohamba ukweqa ngqo ngokuphuphutheka ngakho konke. Futhi nango ema ngakho kufanele ukuthi kwakukade kuyisikhathi sokuthatha umoya njengalamasosha adakiwe nabesifazane nezingilazi zabo zophuzo luxube olizinhlobonhlobo zotshwala esaleni zabo.
I can hear it echo across the halls. So this is Samson, the mighty man of God.
Sengiyakuzwa kwenanela komsindo ngaphesheya kwamaholo ngakho lona nguSamson indoda kaNkulunkulu enamandla indoda enamandla esibini iqhawe likhulu imi kuleso simo. Sengathi ngiyabona kuwonke lawo maqhawe njengoba ayemi nezingalo zawo zigaxe izithanda zawo zeHollywood esimoteni nokobucwebe kwawo okucwebezelayo kwenze isigojana amalunga aleli bandla likhulu likaDagoni.
Imagine some of them could read.
Sengathi ngiyabona abanye babo babesakwazi ukukhumbula ukuthi ngegama likaSamson lona igama lakhe impela labazabazamisa lona impela igama lakhe laletha kwesaba phezu kwabo ngokuba wayengochotshwe nguNkulunkulu. Abaningi babo babekukhumbula.
Many of them soldiers standing there could remember of seeing standing with the
amaninga lamasosha milapho ayesakwazi ukukhumbula embone emi nomhlathi omnyuza selizake amafelisti afila inkulungwane lelapho. Kungenzeka kanjani na ngenkathi umhlathi omnyuzi ushaya isisoda salezo ziqoko zezivikelo ngokwake mpela i-inchi nohafu uqinsi lwethusi eliqinile ngani shaya leso siqoko sezivikelo ngomhlathi womnyuzi lowo mhlathi womnyuzi ubuka bhiza ube yizinkulungwane zezicucu. Kodwa Samson ngamandla kaNkulunkulu phezu kwakhe washaya walahla phansi amaFilisti inkulungwane ephihlize izihlangu zawo futhi ezilalisa izinyawo zakhe. Sengathi ngiyabona amaninga lawo maqhawe ayebalekile ngaleso sikhathi amele muva phezulu labo futhi akhumbula nalonke uSamson na akhumbule ngokubona umhlathi esandleni sakhe futhi ethi ubani omunye ofuna kunye kwalokhu na wayeyindoda eyikwazi ukukhuluma wayeyindoda eyichotshwe nguNkulunkulu uNkulunkulu wethembisa kumbusisa wayesemandleni kuqina kaJehova. Wo, akungabazeki baningi lapha bangakhumbula emuva ngenkathi ibandla lima kulolo hlobo lwamandla ukuqina. Kodwa manje selihlakazeke konke zonke izinhlobo zabahlelo elike lilwa nelinye imihlangano emidala emikhuleko yobusuku bonke awuseza ngayo inhlobo imihlangano yasemgwaqeni isihambe ngokoqobo ayisaphathwa.
Lokho
sinesakhiwo sethu sinomsebenzi ohlaka kodwa uphi uNkulunkulu ezimangalisa na ngokukhuluma bala abaningi bayaliphika bephika ngisho nokuphilisa kukaNkulunkulu abaningi. Kwele lapho kule sifundaze ngangine nendoda ebandla nebandla elikhulu yasho ngangifuna ukuthola izihlalo ukuba ngizifake lapha Hot Springs eAmory ngikathi ngilapha mina noFortmore lendoda ePentecostal yathi ngeke ngavumela ngisho yayingeke ngivumele ngibe nezihlalo yathi ngeke ngavumela noma ubaya hlale ezihlaleni zami okholelwe ekuphiliseni kukaNkulunkulu. Loko, akusikho lapha kuphela. Kusezindaweni zonke. Yini ndaba na? Ubandlululo. Ngenxa yemikhankaso nezinye izinhlangano. Bekhohlwa ukuthi singabantu bakaNkulunkulu ngokuzalwa. USamsoni wayesekukhohliwe lokho naye. Ngakukhumbula ngikakele esami lapho wakunamanye awo abukhumbula lobo busuku eGaza ukuthi indoda yayikwazi kanjani ukuqhukula amasango aseGaza iwabeke phezu kwamahlombe ayo ngenkathi bezama ukuyibiyela ngothango. Ngeke ulubiyele ngothando ngaphakathi ugcobo lukaNkulunkulu. Akukho hlangano engakubamba. UNkulunkulu usindisa labo ababizile. Bonke ubaba ngiphe bona bayakuza. Awu, wayecabanga ukuthi ayembiyele ngothango ngaphakathi. Wayesequkula amasango, wayesewabeka phezu kwamahlombe akhe. Wayesesuka ehamba. Wenyukela esicongweni sequma, wayesehlala phansi. Amasango amakhulu ethuzi ayengasinda khubukela emathanini nendoda encane yawadonsa yawakhipha emadwaleni yawafonqa yase iwabeka amahlambayo yase inyuka iquma nawo uma noma yini eyayima endleleni kaNkulunkulu. Maningi awo kuloko kuxokozelwa kwabadakiwe ayesakwazi ukukhumbula lokho kukaSamsoni. Kodwa kube yini indaba namhlanje engazange na nakho kumi uSamsoni? Kodwa umoya wenkosi awubanga uzafika phezu kwakhe. Wayengacotshiwe, wayesephucela amandla akhe ngowesifazane omiye ngayo wamsusa emiyalweni wenkosi. Ngiyamangala namhlanje uma leyo kungesiyo into ethize njengamabandla ethu. Ngiyabo wesifazane eBhayibhelini umele ibandla. Futhi ngiyamangala ukuthi ngabe asilalelanga yini kuyenga kwamanye kwamahlelo. Sazama ukufundisela abefundisi bethu eziqwini zeziqu zobungcwethu ukuba ihlangane ebandla lethu ikwazi ukuba ithi umelusi wethu uNoBA yiDD noma yiLD. Ngiyamangala ukuthi ngabe sichezukelanga yini kuthukuthelene kukhulu ngokudlebeleka kwezingane ukuzama ukwakha ibandla lengqonywane kune-Methodist noma i-Presbyterian na besingaba ngcole kwenye imishini nomoya kaNkulunkulu phezu kwethu kunoma besingaba kanjalo kulesi simo. Ngiyamangala ukuthi asibenzanga yini ama-proselytes asesibadonsa besuka kwelinye baye kwelinye ukuzama ukwenza izinhlangano zethu zikhule na futhi si nesakhiwe sikhulu kodwa uphi umoya wenkosi na? Nange mile undiliwe ngowesifazane yini okufanele ukuthi yedlule emqondweni waleyo ndoda lapho imi lapho na yayinesikhathi sokukucabangisisa. Ngithemba ukuthi ibandla lithola leso sikhathi singako. Ikupho kukhulu kakhulu kini esinye futhi isigidi noma isibusi sesijule kakhulu sikaNkulunkulu emphefumulweni wakho na sihlolisisile futhi besingaba nezinye izinto eziningi engizibhalabhale lapha mayelane nala makhosi nalokho Samson akwenze ayekucabanga. Manje asehlele kuSamsoni futhi nicabanga ukuthi yini eyidlule emqondweni wakhe ngokunqoba kuningi ayebe nakho izinto eziningi ezinkulu eyezenzile ngenkathi umoya wenkosi usephezu kwakhe na? Kodwa wayenakho ukuzwa ukuthi wayenazo zonke izinkonyane kodwa umoya wenkosi ongasekho. Akangitshela ukuthize bandla ningazama ukujoyina ibandla lifekethiswe kakhulu kwedlulonke isigejane siqaphuza kwedlula zonke hlalani noKristu lapho umoya wenkosi ukhona manje ufanele ukuthi wacabanga ukunqoba kukhulu uNkulunkulu ayenike khona nangezikhathi ngenkathi amehlo akhe esavulekile ukuthi wayekwazi ukubona izithembiso zikaNkulunkulu kodwa manje selokhu ebanjwe kulento amehlo akhe aselikhishiwe abantu abaningi kakhulu namhlanje uthole kubanje ezinkohlisweni zengqondo abacabangi neze ukuhlola umbhalo ukubona ukuthi ngabo uqinisile yini noma cha abanye bazama ukuba bathi akwenzi mehluko uPawulu ezenzweni zeshumi nesishiyagalolunye wacabanga ukuthi kwenza umehluko futhi wathi uma ingelosi evela ezulwini ishumayele noma yiphi enye into mayibe ngeqalisiweyo niyabo niyabo kuyawenza umehluko manje sibona uSamson emi lapho ukuthi ucabanga kanjani ngezinto ake azenze ngombuso kaNkulunkulu nangokuthi uNkulunkulu kanjani wayehlulekile kuNkulunkulu futhi wayehlulekise abantu bakaNkulunkulu yebo mnumzane manje useyiziboshwa saso impela esizwe uNkulunkulu amvusele ukuba sibhubhise
Pentecost, you know I love you. When I come to you,
ngifuna ukukudla lapha umzuzu Pentecost niyazi ngiyanthanda uma ngiza kini Jack Moore Richard T. Reed Ford G. H. Brown Ford Ben Pemberton nenge indoda enkulu ukuthola izinto enibe nazo kubonakale ukuthi sibe nokuninga kukhulu kuhlanganyela kukho saze saba njengeglave lenele esandleni ngenela kahle nani Okumlayezo ngiyazi ukuthi bekunebandla linjalo ebengikholelwa kulo nakho kwakukhola ekubebu labandla selivele ukubali wemukele ngisenguye umfowethu Branham ngisengumfoweni futhi ngiyanthanda kodwa ngiyaqonda yini yona impela into uNkulunkulu aliphakamisela yona senizinikele kuyo uNkulunkulu walikhipha kulezo zinhlangano iminyaka eyidlula wenza abantu ngani futhi nase nijika nase nihlela into nje yalokho uNkulunkulu anikhipha kuyo ukuyishaya indiva iphoza linselelo noma yibaba bantu ukuba bangikhombise noma yiphi indawo emlandweni selokhu ibandla liqala lihlela okwakuyibandla leliroma katolika elawudekiya noma inesiya njalo iroma ngenkathi ibandla lekatolika lihlelwa futhi lenziwe inhlangano futhi noma yiliphi ibandla lenzile kusukela kumartin luther ngapha ngenkathi uNkulunkulu anika umartin luther isambulo sokulungisiswa futhi wathi angashoyela nje uluther benze inhlangano ngakho futhi lawa nako kufika uwest emva kwakhe no-esbury kanjalo njalo wasuka benze inhlangano ngakho futhi yawa kwase kufika u-alexander campbell futhi lawa nenhlangano kwase kufika ujohn smith webhaptisti futhi lawa
and every time that man has tried to organize something of a man-made system
futhi njalo umuntu uzama ukuhlela into ethize yenqubo eyenziwe ngumuntu lawa futhi alizange liphinde livuke akukho mlando ndawo lapho noma yiliphi ibandla elake lahlela kodwa alangawa futhi awa onke awaphindanga avuke abantu abakaisraeli ekufanekiseni wayezalandela insika yomlilo futhi njalo busuku bafanele balungele hhayi ukuba bahlele futhi bahlale phansi lapha kodwa ukuba bahambe nomlilo yilokho uNkulunkulu afuna abantu bakhe bakwenze bahambe ngomoya bahambe nesikhathi kodwa uthi awu Bonnie Branham sibe nazo zonke izinhlobo zezimvula nezimvula zangaphakathi nemvula ngaphandle wena unobuhlakani angikhathali ukuthi kuluhlobo luni lwesambulo nokuthi kubukeka kahle kanjani uma kungahambisani nezwi likaNkulunkulu kuyeke kanjalo lena yiplani edabula ehlane izwi lenkosi kodwa lapha kuma ibandla namhlanje ibandla labenkosi ecishe ezinhlanganweni ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu ezehlukene ngayinye ibiza enye ngokuthi lokhu lokho nokunye ngokuthi uthi lokuqhwakela ukhebe kanjalo njalo mhlaza nijepho ngikathi yona impela ukuthi uNkulunkulu anikhiphela yona emahlelweni najika naseliyenza yona impela into efanayo abayenzayo ilokhu impela usamsoni akwenzile uNkulunkulu waphakamisa usamsoni ukuba bhubhise isizwe noNkulunkulu waphakamisa nina nibe abantu hhayi inhlangano kodwa-ke kathi uNkulunkulu ekuqala u-Israyeli eGibhithe babe nohambe cishe luyizinsuku eziyishumi kuphela ukusuka ezweni elithenjisiwe cishe amamayela angamashumi amane kodwa bahlala ehlane iminyaka engamashumi amane ngani na Musa wawubanike iwundlu ngezono zabo ukusokwa kube kwesibonakaliso insika yomlilo njengofakazi uMose njengomprofeti uMusa wawuhlinzeke ngayo yonke into ababeyidinga kodwa babefuna into abazozenzela bona babazi kancane ngenkathi uMiriam esina nesikutshane etshemborini nabantwana baka-Israyeli besina naye noMose ecule esemoyeni babesilelwa kuphela izinsuku eziyishumi ezizwele elithenjisiwe ligcwele babazi kancane iminyaka engamashumi amane nezidumbu zabo zazizobona ehlane kwenziwe yini na u-Israyeli wenze isinqumo sakhe singubudedengo obukhulu kakhulu ake abeze ngenkathi ebukela umthele esikhundleni somusa ngenkathi befuna kwenza ababhishobu abathize nento ethize engeyabo uqobo yinto ethize babefanele bayenze kukho uNkulunkulu wayephakathi kwabo ebahola futhi lokho impela kwenziwa iPentecoste ngenkathi uNkulunkulu embula enye into ethize entsha embhalweni esikhundleni bakubiza ngentaba emlonyeni entsha kumbe noma yini ofuna ukukwenza ngakho kodwa ngenkathi uNkulunkulu embula into ethize esikhundleni sokwemukela iqiniso futhi balihlole ngebhayibheli bahosheka base benza inhlangano bazehlukanisa kwazokuthi-ke kwafika lokhu lokho nokuke futhi manje nimi nonakalisiwe ibandla lamapentekostiyali niboshwe ezibophweni zenhlangano yinto uNkulunkulu niphakamisela ukuba niyibhubhise futhi manje senihlelwe nje njengoba benjalo amadoda abesabayo uNkulunkulu kuwo wonke nabesifazane lelo iqiniso onke futhi sisonke necala ipoli ngeke labiza ikatela ukuthi limnyama sonke sinecala sonke nina bakamunye abakambili abakamthathu futhi noma ningahle nibe yini ihlazela injepho ihlazela injeni lilethe phezu kukajesu kristu ihlazela inje egambeni lephentekoste balethe liningi kakhulu ihlaze selize libe yigama eliyihlazo cishe impela bantu cishe sekulukhuni ukuba bafune ukuzimatanisa negama elinjalo yingoba nenze lokho ebenifanele ningakwenzi futhi kuqhubeka nokulandela imiyalo yenkosi kufanele kube ngubunge obukhulu bukaNkulunkulu simasha siqhubekele kunqobeni namhlanje wavumela esifazane emyeka suke ezwini likaNkulunkulu manje umi yenza amaqhinga kadevele kunjalo khona impela nje
same thing is taking place today. Let Jezebel
indefanayo iyenzeka namhlanje bavumela uJezebeli unine wezifebe isambulo sashumi nesikhombisa sithi wayengunine wezifebe manje uma izifebekazi lowo ngolowo ngesifazane ohlala ngokungethembeki umyeni wakhe uzisho ukuthi uKristu ngumyeni wakhe futhi akaphili ngomyalo wakhe
and what are
futhi yenzani amanye amabandla na yini zifebe na yinto efanayo njengesingi kuyini na ukufeba ezwini likankulunkulu futhi wayengunina wezifebe futhi wathethela leyo mfundiso kajezebheli kanjalo njalo ngenxa yesigejane sendoda ehlakaniphile efuna ukuhlanganisa ndawonye futhi ihlanganise into ethize ukuze babe namagama amakhulu qobo lwabo futhi nanto ibandla limile ubuzalwane obuhlukanisiwe wo yini ihlazele nje pho kulobu busuku kuyinto esabeka kanje ukuba yimpumputho ngomoya wo wena uthi awu angisiye impumputho ngomoya izenzo sikhuluma kakhulu kunamazwi kufakazisa ukuthi uyimpumputho ngendlela okhubeka ngayo phezu kwezinto niyabo manje khumbulani le tape yenziwe futhi izothunyelwa emhlabeni jikelele niyabo futhi angikhulumi kakhulu kangako khona lapha kodwa lokhu kuya cishe ezizweni eziyishumi nesikhombisa zihlukene kuphumele emenweni nandawo zonke babhubhutheke ngokomoya babhubhutheke kukuphi na izwi likankulunkulu iqiniso likankulunkulu inhlangano yakho ingeke ivumele abefundisi abakahle oza kimi futhi athi ngiyakukhola lokhu ukuthi kuyiqiniso futhi Branham kodwa uma ngishumayele lokho manje nakho lapho likhona uma ngikholwe yilokho awu abantu banga angikhathali ukuthi abantu thini angikhathali ukuthi ihlangano ithini kuyilokho uNkulunkulu akusho ukuthi kuyiqiniso futhi uma kuyiqiniso likaNkulunkulu uNkulunkulu uzolesekela ngakulindela kanjani ukuba ube nokukholwa ube usenezifiso zokuhloniphana nodwa na niyabo ususa ukukholwa kuwe
went back to the denomination Pentecost that was born out of
Babuyele emahlelweni Pentecost eyazalwa ngaphandle kwehlelo iPentecost ayizalelwa ngehlelweni yazalwa ngaphandle kwehlelo nobuqili bokuhlakanipha kukaSathana balidonsa balibuyisela ngokulo lapho niphuma khona njengengulube iye kuzibhixeni kwayo nenje iye kuzibhixeni kwayo
Now look at them
Manje babungeni behluliwe bekufanele ngabe sasivele siwelelezweni elitshengisiwe uJesu Kristu befanele ngabe udume kakhulu phakathi kwethu kuze kungabibiko kukhulu wo bekungaba kuhle kakhulu kufanele kungabibiko besifazane abaphumula izinwele abaqoke izingubo ezifishane futhi kufanele kube yindoda ezigane kathathu noma kane abadikone ebandleni lakithi futhi ningangitshela ukuthi akukho ePentecost iphela kukhona kodwa kungenxa yesithunzi senhlaliswano
It oughtn't to be, but it is. Why?
Ngokungafanele kube njalo, kodwa kunjalo. Ngani na? Ngenxa yemidozi yabahlele zombusazo, imali, esikhundleni sokubambisana nezwi. Makhuduzo omunye mfowethu oyigugu bese bebeka omunye ngoba unokuma kukhulu enhlalisaneni edolobheni ifuna indoda enokuma kwenhlalisane enkazimulweni uma ingabazi o ABC bayo kwenza bodliwani muni?
If you don't know his ABCs, what difference does it make?
Niyazi ukuthi uABC umele ukuthini na? Njalo kholo nguKristu. Kunjalo fundani lokho. Enge indoda ifika kimi kuye kudala yasayithiwe. Futhi uBrenham yena impela. Enge yabaziwa kakhulu kunabo bonke befundise ePentecostal ezweni. Yangenyusele kameleni layo yathi ngifuna ukukhulekela. Ngathi angikuli. Yathi ngiyakuthanda. Ngathi lokho kuzwakala kungokomunye nomunye. Yathi yangitshela yathi awubuye ngani ukutshela labo besifazane ngezinwele zabo ziphunguliwe nalonke lolu hlobo lwezinto nangebandla na yathi lokho kusiyo umsebenzi wakho ngathi ngokubani ke na yathi kuzakwenzeka ukuthi uze kuba nalutho kodwa izixhobo sezixhobo ozishumayela kuze ngathi ngiyaqala ukwenza lokho futhi ngishumayela eqinise kunoma ngixekise ngakudebele niyabo yathi Vodu Branham uNkulunkulu akakubizelanga khona yini ukuba ukukhulekela abagulayo na ngase ngithi yebo mnumzane yathi abantu bakukhona ukuthi ngumprofeti ngase ngithi awu lokho ngizange ngikusho lokho wathi kodwa kodwa bakukhola ngalendlela wayesathi uma ungumprofeti awuchithi ngani isikhathi sakho ukuba ufundise abantu ukuthi zikanjani iziphiwo zokomoya nokuthi baphilisa kanjani abagulayo nokuthi zenzeka kanjani lezi ukuthola lezi ziphiwo zokomoya nokusiza ibandla esikhundleni sokuma njalo njalo uklabalesele abesifazane futhi uklabalesele wesilisa nezinto ezinjengalokho na wathi awu awubayeki ngani kanjalo na wathi awubafundisi ngani into enkulu kunezinwele eziphunguliwe lezinto futhi kuyeke kanjalo lokho na ngathi ngingabafundisa kanjani onkambisa babe bengazi ngisho no-ABC babo na kunjalo makafunde o-ABC babo kuqala ufundisa obudala wahamba futhi washumayela kulungisiswa evuseleleni ubusuku besibili ubusuku besithathu usuku besine ubusuku besihlanu abadikoni bambizela ngaphandle base bathi mfundisi ohloniphekile akusekho kunye okwaziyo kule ntshumayelo ngokulungisisa na o impela kodwa bonke mabathole kulungisiswa kuqala sizobe ke sesishumayele eke yini kunjalo kuba kuphela beningabuyela muva esisekelweni naku kuma uSamson ehluliwe manje bukani singathi sithi ukuba bahle kakhudlwana lokho kungaba njalo kodwa kufana nje njengoba ngangiza ngenye ngomgwaqo ngolunye usuku ngabona enkulu isayini ithi boka funk umbili opasteliwe wawumkhulu kakhulu kangakanani kodwa awusizi lutho awusizi kalutho nje ngakho konke futhi ubulala isizwe ifinda ngawo i-readers digest uma abesifazane baqhubeka lokudla inyama epasteliwe nombila nezinto ngeke babe nengane eminyakele ngamashumi amabili kusukela manje akukho kuhle kuwo yini epasteliwe izithobo zikhulisele edlaneni yezithobo na uma kungesise isithobo sesekuqaleni uzofanele lokhu zifutha ngaso sonke isikhathi ukuba uvimbele izilwanyakazane kuso izilwanyakazane ziyosila zisiqede kodwa uma sisithobo sesikuqaleni awudingi uzifutha isithobo siphilile sidle isilwanyakazane ngeke siwuquzele kuzo le ndabo uzofanele lokhu udodosa abantu ebadleni udumo kunkulunkulu dade wethu niyabo ngopasteliwe ungeniswa ngeke indlela ethize thathela umbili opasteliwe beze ubuye utshala futhi nani na lutho ngeke ngisho wenze lutho ibandla lihle namhlanje iqiniso lelo izakhiwo zinkulu ngokuthi exaxa kunoma nake nawe nazo amabandla amakhulu kunawonke owake washumayela kuwo abefundisa abangcono abahlakaniphile kunoma wawuvamise ukuba nabo wawuvamise ukuba nowesilisa uphuma emasimini ombila ndawo ndawo unkulunkulu ambiza phandle lapho esiqintini sesitho njani sokunonga somshanelo kodwa manje uthumela abantwana bakhe esikoleni wase wenza abazukulu ngabo futhi sebebuya nabo bonke PhD no-LLD futhi ngisho nelike lamabandla amaphentekostali amakhulu namhlanje ngaphambi kokuba thumele indoda emasimini ezimishini izofanele ime phambi kwesazi sezifo zengqondo kubona ukuthi ihlakaniphe ngokwenele yini ngokwengqondo kucabangene ephentekosti sithi kangalo kwakungasikho kuhlola engqondo kwakungukuhlola kukamoya engcwele owahla ngosuku lephentekosti lokho akusabuzwa kubantu namhlanje inazi yini ukuthi ibandla iroma katolika kuqala laliyibandla lephentekostali lasekuqaleni na kulithatha iminyaka izinkulungwane ezimbili kungena esimweni elinaso namhlanje uma le nhlangano yamaphentekostali lokhu iqhubeka eminye iminyaka engamashumi amahlanu iyoba yimbi kodlula ibandla lekatolika kunjalo isono sinqobelana macala onke manje ningake ningacabanga ukuthi ningahle licabanga ukuthi ngiyahlanya kodwa yazi lapha ngikhona niyabo futhi kuqinisile linde nje futhi uzothola
yes the hybrid
yeah opasteliwe umbili opasteliwe bangela abasifazane kuba banciphe ezingqulwini zawo futhi babe banze bahlombe kanjalo njalo Ukuguquka empilo yayivamise ukusitshela lokho ukuguquka empilo ukuthi izilwane ezithize zahlangana ndawonye zase zizale into ethize ehlukile lento ethize ehlukile iphumela kumuntu babe lokhu behlolisisa ngapha langapha baze baphikise umhlahlandlela wabo uqobo. Ake ngilitshele into ethize nina abalimi lapha, yini eyenza umnyuzi na? Uyisilwane sibi kabi kunazo zonke ezweni, ungopasteliwe, awunangqondo kwase kuqaleni nje, ngeke ufundise lutho. Uyolinda yonke impilo yawo ukuba kukhahlele nje ngaphambi kokuba ufe. Ngeke utshele lutho. Uyini na? Ngoba ungokupasteliwe nje. Kukhumbuza ngabanye amaKristu abhasteliwe abizwa kanjalo. Ungazama utshele umnyuzi omdala into ethize, uyoma umise amadlebe awo uhambe. Niyabo, okwaziyo kuphela ngukukhonya nokuqhubeka. Ngeke utshele iqiniso futhi ufundise lutho. Ilandela laba bantu ubatshele ngokristu nguyena izalwane lomudlela phakade. Izinsuku zazimangalisa sezedlule. Kukhonya kwekholiji elithize sakufundayo kungokupasteliwe. Moyo uyakugcizelela yonke imiyalo kaNkulunkulu ngo-amen. Leyo yinto ethize ekolitshi umoya ophefumula kuyo. Ungakhongi ngokumelana nezwi likaNkulunkulu. Uma kungumoya ongcwele uyeligcilezelela ngo-amen. Niyabo? Niyazi, ngicabanga ukuthi umnyuzi awazi lutho. Kodwa niyazi ukuthini? Ungeke washo ukuthi ubaba wawo wayengubani noma umama wayo wangubani. Niyabo, uyise wayeyinkunzi yembongolo encane. Unina wayeyihashi lensikazi. Kodwa awukwazi ukubuya uzale usuphelile. Isithombo ngeke sabuya sizizale. Thatha imbala emhlophe, ivayolethe, nevayolethe eluhlaza sibhakabhaka. Ugibe ivayolethe yakho epink, itshale kabini noma kathathu, iyobuya phakathi kokuthi ibhlobe noma ibhinki. Niyabo, lokho kuyafakazisa. Niyabo, azizi neze kanjalo. Unkulunkulu wathi yonke into mayiveze imbewu yayo uqobo, futhi ineyo ndlela ehlale ingayo. Umuntu wenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, hayi ngayo. Niyabo, lezo zinto ezihlanyayo. Qambela, niyazi ukungazi komnyuzi. Kodwa niyazi ukuthi ungeke utshela lutho. Unekhanda elilukhuni. Kodwa ngicabanga uyihashi lokuhlawula ngempela. Niyazi ukuthi umama walo kwakungubani, ukuthi ubaba walo kwakungubani. Lingelo hlobo lokuzalwa. Liyazi ngabo bonke abazali balo abangugogo nomkhulu neyonke into, ngoba linohlobo lokuzalwa. Ile ndlela kungayo kalapha seliyo okuthiwa amaKristu. Izinsuku zazimangaliso seledlule. Awu, thina amaPresbyterian, thina amaMethodist, thina sibanibani asikukholwa lokhu, thina bakamthathu embunye, thina sibanibani asikwenzi, asikwenzi lokhu. Niyabo, awazi ukuthi umi kuphi. Kodwa umkhristu othobo lokuzala wangokuqobozela kokusho incwadini yezelwe wazi impela lapho ebikhona. Uzala ngomoya, futhi nanti uhlobo lwakhe lokuzalwa uvele egatsheni likaNkulunkulu liyoveze into efanayo ngaso sonke isikhathi. Umangalisi ibandla elilihle kakhulu ngokuthe xaxa. Kodwa yini indaba na? Liphelelwa ngumoya, lizizalela phuma nezwe. Ivumele abesifazane bagqoke izikhindi, badlale upiano, babavumele bapende ubuso, bavumele wesilisa gane gane noma kahlanu, futhi babambe indawo yabo isikhundla. Zonke lezi zimo zezinto abedlula kuzo khona impela nje okwashiwo umbhalo. Lehlulwe nje impela njengoba uSamson ehlulwa impela nje. Yebo mnumzane. Oh, njengoba uSamson acabanga ingahle angifuni ukulihlalisa isikhathi eside, ngizoqeda ezinye zalezi zindikimba lapha. Njengoba uSamson ufanele ukuthi wama lapho wayesecabanga ngeziphosiso sakhe nalapho wayefanele ukuba khona. Kumbulani Israyeli, ngingakwenza ngangixelela umzuzu ukuba ngibuyela ku-Israyeli na? Niyazi ukuthini bayenzani leyo minyaka engamashumi amane ngenkathi benza inhlangano yabo ephandle lapho na? Isikhundleni sokuqhubeka bedlule beholwe insika yomlilo ingelosi yenkosi eyayinguKristu. Isikhundleni sokuba baqhubeke bedlule futhi beyilandela cishe ezinsukwini eziyishumi babeyobe sebesesithimbisweni esigcwele. kodwa niyazi uthini bazulazula ehlane ibhayibheli lasho ngafika ekhadeshi ibharineya okwakuyisihlalo sokwahlulela futhi lapho ngenkathi izinhloli zibuya futhi zakukhuluma ngezwe bathi ngeke sakwenza uKhelebi noJoshua bathi singaphezu kwamandla ukukwenza ngokuba babebheke esithembisweni sikaNkulunkulu hhayi ukuthi isimo sasiyini singeke saba nebandla ngaphandle kokuba nenhlangano hawa nibone ukuthi uNkulunkulu wathini kunjalo bezani na hawa uNkulunkulu wababusisa na impela babehamba bemangala bagana bafazi batshala izivini futhi babe nezingane futhi banda futhi benze okuhle hlala kunjalo kodwa noma kunjalo wayengagabi sasibusisweni sigcwele ngakho ngenkathi bonke laba abenza leli qembe likhulukazi lenhlangano izilwi ezindala lalibiza kanjalo kulungile uNkulunkulu bayeka bahlale lapho baze bafa bonke wayesekeqala ngesizukulwane esisha phansi kobuholi bukaJoshua owalikhole izwi amen wayesebayisa zwele lithenjisiwe Oh Nkulunkulu kwangathi lesi sizukulwane sincane zamaPentecostali singathola umbono yabo baqhubekela izweni elithize bezifanele sibe lapho esinazo zonke izinhlobo zeziphiwo zikaNkulunkulu sakhuluma ngezilimi kunjalo lokho kuhle akukho kumelene nalokho uMose wawela ulwandle lubomvu isitha sabulawa emva kwakhe sisi siyakuthokozela lokho kodwa lokho kuza lokho kungesikho konke kwakho Bacabanga kancane kanjani oyihlo lonyoko ngenkathi babebiphandle lapho futhi bebadubula ngezibhamu emaphistile emafaseleni futhi bona besine emoyeni ukuthi abantwana babo babeyoke beze kulokhu na kodwa kwenza Kodwa kunesizukulwane esisha esizayo manje izinwele zikaSamsoni sezikhulile niyabo Kusisa nika lokothi nithethe lo dilala haza aniphicela emuva intwele njengaleyo hehe tedali kuyo yileyo nto enikalekisile naphakakisele kuyixeka Ngizame ngawo wonke amandla ami ukukwenza nakuba ngibe ngedwa kodwa ngizame ngawo wonke amandla ami ukuma emiyalweni kaNkulunkulu Ngibona ibandla limalabo liphuca amandla kaNkulunkulu liphuca izibusiso liphuca iziphiwo uNkulunkulu othumele siphiwo sakhe phansi bathi lokho kukufunda engqondo kungukufunda umqondo kanti ngabe bebefanele kukusingatha niyabo awu usengale kwabakamunye manje qhabo lokho ngokuthi lokho kungahle kube njalo ngokuba ho babe yilokhu lokho noma kunye Niyabo kuba kuphela beninga lwazi usukulweni ningalivumeli linedlule ileli horo lihlangana kuKristu Qaphelani Samson emi lapha ecabanga ngesiphosiso sakhe izinto ezenzile manje niyaqonda ukuthi yini yabangela bengalendela na isitha sakhipha amehlo akhe le yinto yokuqala inhlangano yoyenza yokhipha amehlo yenu kunoma yiyiphi inhlanganyelo kodwa labo bangabeni uqobo amen bengingasho yonke inqobo yezinto khona lapha kodwa angizukukwenza kodwa nina Uma ningaba kamoya niyazi ukuthi ngikhuluma ngani ngikhipha amehlo wena nje neqembu lakho uMoya Methodist uMethodist kuphela uma uyibaptizi uyibaptizi kuphela uma uyipresbyterian uma ngokamunye uma ngokambili uma ngokamthathu noma baningi kangakanani abanye abanabo niyabo uyilokho nje konke kukuye kwakho akulungile uBaptist yayine ziqubula ngezinsuku zezinsuku zasekuqaleni izika Billy Graham amashuma mani ngo-44 esike futhi isigidi nathi lani na isigejane zamabhebo sikilini abazenzisa abajoyine ibandla ngenkathi uBilly iqobo lwakhe ngenkathi ngisekudleni kwakhe wasekuseni wathi uyazi ukuthi yini indaba na wathi nazi isibonelo wathi ngizohamba ngiyongena wathi uPaul Mgcwele wangena emzini aye noyedwa ophendukile wayesebuyele emuva unyaka kusukela ngaleyo nkathi wathi wayesathi lowo yedwa phendukile waveza amanye amashumi amathathu wathi ngiyohamba ngiyongena edolobheni amaviki ayisithupha futhi ngibe nezinqumo eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu futhi ngingabuya ezinyangeni eziyisithupha futhi ngingawatholi amashumi amathathu. Awu manje ngayincoma indoda ngesibindi sayo kodwa ngithanda ukuyibuza umbuzo wodwa ubani owathatha abaphendukileyo bakapawuli na muphi umeluzi ovilaphayo ngaye na kwakuyini na upawuli wahlala naye waze waba ngumtwala kankulunkulu ngempela ngempela wazalwa ngomoya wamyisa kude le kukristu waze wangaba sabuka ngisho muva vela banyuke nje futhi mhlawumbe bajoyine ibandla noma ngisho bakhulume ngezilimi ngiyakholela ekukhulumeni ngezilimi ngiyakholwa ukuthi umoya ongcwele ukhuluma ngezilimi kodwa ngiyazi ukuthi bonke abakhuluma ngezilimi abanawo umoya ongcwele niyabo ngibonile izinyabathakathi zikhuluma ngezilimi futhi ziphuze igazi ngogebhezi lekhanda lomuntu bese zibiza udeveli zikhulume ngezilimi futhi zikuhumushe lokho akusiso isivikela msindo qhabo kuphila kukajesu kini isithelo sizifakazela sona yilokho-ke kodwa sizinza kulokho uma umuntu ekhulume ngezilimi yilokho kuphela makangene bukani ukuthi ninani namhlanje lelo iqiniso ukukhuluma ngezilimi kodwa akusila lonke iqiniso njengendoda eyikhalati idla icezu lekhambe wathi ulithande kanjani mose na lathi belimnandi basi kodwa impela lisekhona elingi uma ngingekhuluma ngezilimi impela kusekhona okunye kwawo niyabo kodwa zenzani na njengo-israyeli nje wazinza kuleyonto eyodwa futhi wazulazula ehlane manje iminyaka engamashumi amane eselokhu engenalo lonke lalo ngalo ezweni elitshenjisiwe yilokho impela esikwenzile Samson emilabo ngifanele ngishashise kufanele ukuthi wabuke emuva wacabanga ngazo zonke lezo zinto futhi nangu wayelapha sona impela isizathu yaphakanyisela sona waphuphuthekiswa futhi nazi isakhiwo sakhe ezikhulu inhlangano yakhe enkulu yomzimba wenyama intaba yenyama imilabo izinkonyane zakhe ezinkulukazi eziyingongomela kodwa kungekho mandla Similapha namhlanje emuva phakathi ngenkathi iPentecost isavamise nje kulinganisa abangaka mhlampe amakhulu amane noma amahlanu abantu esizweni sonke namhlanje ibandla likhula ngokushesha kakhulu kunawo wonke ezweni singenaphi na izigejane zamalunga nomsebenzi owuhlaka olukhulu lwethu bezifanele zibe namandla kakhulu ngokuphindwe kwezinkulungwane eziyishumi kunoma sasinjalo ngenkathi siqala futhi sibuthakathaka kakhulu ngokuphindwe kwezinkulungwane eziyishumi kwesasiyiko ngenkathi siqala ngoba siwakhela phezu kwesisekelo esingenamkhawulo phezu kwenhlangano yile thize unkulunkulu eqalekisile futhi singalaka kanjani ibandla phezu kokusha kwesodoma legomora na ngithemba ukuthi aningi zondi kodwa hlalani nje nithule umzuzu futhi nilalele niyabo angeke kwenze unkulunkulu ekuqalekisile ukuqalekisile manje-ke ngitedise kunoma yini unkulunkulu ayiqalekisile ngifuna kubusisayo kunjalo qabelani njengoba wayemi lapho ecabanga ophakibi bedakiwe uhhafu bemi lapho ngiyamkhumbula lowo muntu omkhulu ngiyakhumbula ngenkathi emi nomhlathi womnyuzi esandleni sakhe ngiyakhumbula ngenkathi efonqa amasanga asegaza futhi wenyukele esithongeni segquma ngiyazikhumbula zonke lezi zinto ngenkathi lelo gubezi libhoke emva kwakhe lowofo omncinyane nomoya ufika phezu kwakhe wavela nje walidabula kabili lelo bhubezi ngesandla sakhe futhi nangu mile eboshiwe ngumfanyana omncane hambe mhola futhi unkulunkulu wethu unkulunkulu wenhlanzi udagona unqoba ukunqoba phezu kwakhe nakho lapho khona ize lingena ngasinyelela ebandleni lizuzokunqoba likhumule abesifazane bethu izingubo lifake izifiso enhliziyweni yabantu ukuba bahlale ekhaya futhi babukele itelevishini nasikhundleni sokuya enkonzweni umhlangano omkhuleko uthande lwezwe lungene ngasinyelelo lwaze luthathe kwenye ibanga letu na pata kastiano kubandi kibela likode so kweni. Zivisa na ukola na niliza mundi ya mkeno mkulega futu mbonize na ma yine enze kayo ubusuko mulandelayo lapo babuyele muva ngo futi inzalo kwa Abrahama na ukukola kuko lapo kufanele kube lapo kodwa kuko ikaju unkulunkulu wako wachele Abrahama futi mnyake nga mashumi amabili nanhlanu wakubeka akunandaba kuthi kwafika emuva kude kangakanani sengiyamuza ethi Sara kumela lapho sineminyaka ngamashumi amasithupha nanhlanu kudala hambo yothenga ngutshale nembala futhi uthenge nophini futhi wenze izicathulwane zomntwana sizoba nengane wathi kanjani ukuthi uzoba naye na unkulunkulu watsho njalo nalokhu kwakuxazulula okokuqalani yabo wayesethi agabe neminyaka engamashumi amabili angamuka kuye esikhathini wayehlale naye kusukele seneminyaka eyishumi nesithupha ubudala njengensizwa ukwenza ngamedluko akakubukanga lokho akakunakanga lokho wanako kwashiwo ngunkulunkulu wasehlukanisa nakho konke kukakholo waphumela hlani ilenkathazo lomhlani ufuna ukuzenza wena uqobo nenhlangano yokungakholwa esikhundleni sokuba uzehlukanise nezinto ezezwe ufuna ukubona ukuthi ungagibela usondele kangakanani ekugcineni kwasona ubone ukuthi ungateda ube semuva kude kangakanani naso kodwa nakho lapha babekhona izinsuku zokuqala ezingamashumi amathathu noma ezingamashumi amabili nezishiyagalombili zedlula izethamele ezixubile manje nani enibadala niyazi ukuthi ngikhuluma ngani Sara sithandwa uzizo njani na kukho behluko ntobo Abrahama utuma unkulunkulu sizo banayo noma kanjani wazi kanjani na unkulunkulu washo njalo iyake ishumi yedlula gcine labaphini bebekwe labo nayonke ingutshana yomntwana emibalabala bake babangali bake bayedlula Abrahama izo ezizwe usinabantwana abangaki na utuma unkulunkulu ngalesi sikhathi abekho kodwa ngizoba nabo kanjani wena ngani usineminyaka engamashumi asishiyagalolunye ubudala akwazi nomncuba ehlungu uzoba isibangalisa kulo kakhulu manje kunomba kakunjalo ukuba kwakwenzeka emuva laba eminyakeni ngamashumi amabili edlula kodwa namhlanje ngikhulekele izolo ebusuku angizwa bungcono namhlanje inzalo ka-Abrahama yini indaba na uhunduliwe imisiba yakho yebanje selilokhi lapho inhlangano yakho inkulu njengayo yama-methodist noma yama-baptist wakhela kulo msiba ngaso sonke isikhathi kodwa kubi lakho kukholwa kwengokuqaba na wo ushaya ihlombe lakho yamemeza futhi ucula amaculo futhi usine he ngikubonile lokho kwenzeka kwabaningi odokotela mihlangano yezinyanga abathakathi ngibabone beshaya amahlombe abo futhi bekhuluma ngezilimi bahumushe futhi bagxume baye phansi phezulu ubaba uNkulunkulu nento efanayo lokho akusike ikhuluma ngakho ikhuluma ngokukholwa kwangokuqobo kungasombulule izithembiso zikaNkulunkulu futhi kume lapho futhi kusenze ziphile into yangokombhalo makabamele ngibabonile bakwele mgwaqeni futhi babangaloze ala 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 baze babe ngabanokuza impela nami nophili Paul zama labo futhi sabona indoda ithatha inkemba futhi nje ibhomboze ngayo ngaphansi kwenhliziyo yayo nje nodokotela kuthela amanzi ngakulolu hlangothi beze phumela ngakolunye uhlangothi ngibone ithanya ucezu njengomkhonto omude beze ibhomboze ngawo udebe lwayo futhi wenyuka ujabule ikhanya layo futhi ingophi ngisho icothi ikwaze ngaphansi kwezinsipho zayo ngezincezu zezinkuni impongoloze ala 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 kanjalo ekamohamede futhi idelele imicabango kajesu kristu yayingena moya ongcwele qhabo qhabo kodwa yayinenhle ingozi kunjalo si ubukristu abusile ngempela ingozi wetheni bungavela njenkulu impela isayenza ephathelene nengqondo njengoba ubukristu bungakwenza kodwa lela kusile iqiniso sivule iqiniso ukristu iqiniso sizani na sizilungise thina kuze sime njengosamsoni manje labo yemi lapho ecabanga ayengaba yikho ngiyacabanga namhlanje ibandla belifanele libe futhi licabange nami imizuzu embala ebesingaba yikho kuba lezi zinto zazingakwenzanga lokhu ebesingaba yikho Manje ke kufika emthandweni wakhe kwafika into ethize ngikholwa ukuthi uNkulunkulu wakwenza ukuba kuphela bekungenzeka kule nkundla yokukhempa kuyokwenzeka kunokwenzeka uNkulunkulu uyathethelela kunokwenzeka asinaso isikhathi eside ukuba sihlale lapha isikhathi sethu siyaphela umfela ndawonye wamabandla uthatha izwe kuzohlangana lobukatolika sinendoda phakathi lapho impela ngifisa sengathi ingabe benginesikhathi ukungena kukho kuyikhombisa ukuthi lesi sizwe sifanansene israyeli bafika ezweni lezizwe baxosha abahlali base benza ifa leze Oke sekwenzayo uIsrayeli baba lendoda yokuqala indoda enkulu indoda enjengoJoshua indoda enjengoDavide njengoSolomon kodwa ekugcineni nakho kufika indoda ebukhosini uAhab imbuka sasinendoda enkulu uWashington uLincoln kodwa manje benzeni na yona impela into esayizela inkululeko lapha seniyifake ehlala mongameli Ngoba licabanga kakhulu ngeze ngibusaze zelo kunoba nenza ngoKhristu kunjalo impela futhi kumulani ngalesi sikhathi bonke abefundisi bayavuma uJezebele waye ngumholi lelani uAhabi qobo lwakhe waye ngumfothe ukuba nomoya omuhlana kodwa uJezebele waye yintaba emva kwekhanda waba nguye owakwenzayo waye imbuka limelele ngalutho naleyo ndoda njengomongameli kodwa leyo nqubo kaJezebele semva kwayo aniboni yini labo papa nezinto abangenayo manje omunye uyavuka ongamazi uJosepha ngende uqala niyazi khona manje sicela ibandla lamaprotestane ukuba lizihlanganise nako futhi zonke izinhlangano ziyongena ngoku umfela ndawonye amabandla futhi nicushwa lapho siphila ngemali entele yokhokha iminyakele ngamashumi amane kusukela namhlanje isizwe asine lutho sikuphi na ubani nemali na Asinayo na izimali imboleko zethu azilungile sifanele sibe legolide ubane nalo na ibandla likatolika bayokwenzani na ngaphambi kokuba lawa indoda kagoloko nabo bonke labo baphathi abakhulu nabaphathi bamashezi bayozi bayeke bayothengisa ngempumelelo uqobo le mandla liyokweletela isizwe imali futhi eliyokwenza liyothengisa ngobuzibulo balo buqonde ngqo kubukatolika Manje ke nizokwenza njani na lelo igolide lomhlaba bona namajuda leso isivumelane asenza noIsrayeli niyabona nina bafundi beBhayibheli niyakufundisa lokho ebandleni lenu niyabo ngiyanikhombisa nje ngikholwa yinto efanayo kuyodingeka kufezeke kanjalo ke futhi sinakho khona lapho manje Futhi nako lapha sikhona inhlangano noPaul Silo phezu kwethu ngokufala nje insei njengesilo sokuqala umfanekiso kuze umfela ndawonye amabandla join amandla futhi beza umfanekiso kuze isilo ukuba sikwazi ukukwenza kokubili sikhulume futhi senze into efanayo isilo sokuqala sakwenzayo phambi kwakho khona impela kukhamfuneni kwethu ho bantwana
Is there a possibility Samson stood there and said,
Sikathi sini na ngabe kukhona okunokwenzeka na Samson wama lapho wayesesho sikathi sini na nje ngabe kukhona okunokwenzeka na uSamson kwenzeka kuba cabange lo uNkulunkulu omkhulu ungose ezindaweni zonke uNkulunkulu ngunaphakade ngiyalibona iphuthe lami ngizophenduka futhi wamemeza kunokwenzeka ukuthi besingenze into efanayo laba banga lolu suku alubona umbono njengo Samson ukuba kuphela izingabona umbono wokunokwenzeka qalani khona lapha khona manje okunokwenzeka nebo bahlala babopheke futhi bashaye ihlombe lapho futhi yamangala ukuthi kuzophuma kube yini nizothola ngolunye usuku nizophumele kugcinene kuncane kophondo nebo leso sikhathi nibe nemibuthano emkhulu nokucwazimula izinto zethu oh sicabanga aw niyazi uthini sinamaningi amazwe amalunga kunoma sake saba nawo futhi singaka izigidikazi zamadola ezindlu sineningi enye imali kunoma sake saba nayo amabandla angcono mhlawumbe kunamanye amaprotestane noma amanye aholi nalo oh ndoda umfundazi awu siza abantwana bethu esikoleni futhi sibakhela amakholiji amasha ukuba bayongena kuwo ake ngitshele khona manje indoda lemfundo ingena moyo ongcwele ithatha yona uqobo zonke iziqu enazo iqhele kakhulu uNkulunkulu kunjalo wena uthi ngeziqu zobungcwele khona ke uthe kuqhela kakhulu nyana kunoma wawunjalo bacaze iqanda libe yi-atom bese bekhubeka phezu kwendlebe lotshani abangazi lutho ngalo isizwile isisho sidala iziwula ziyohamba ngezicathulo zinezipikili lapho izingelozi zihlaba khona ukunyathela kunjalo umfundazo kodwa awulethi umoya akuyilethi imisebenzi nokuphila kukajesu kristu inkathazo yakhe kukuthi ibandla namhlanje andifani nosamsoni abavumi ukukhokha intengo samsoni wakhuleka gaye ngenkathi ekhuleka kozi mangive nesitha wayazi ukuthi ngokuzombiza into ethize kuzokubiza into ethize kuzongibiza into ethize isithunzi sakho senhlaliswano indawo yakho nesikhundla ehlelweni kosi mangife ngaleyo nkathi ngiyayibona inhloso yakho wayazi ukuthi ngokuzombiza into ethize ufanele kulungele kuphela esitheni sakho ukuba ungene ezibusisweni zikankulunkulu Samson wavuma ukukhokha intengo ukuba athola amandla kankulunkulu futhi phezu kwakhe wavuma ukukwenza wena uyavuma na uyavuma ukunikela ngezinhlelo zakho zethelevishini na futhi niyazi kwakuvame ukuba kungafaneli kithi ukuba siye emabhayisikobho kodwa manje udeveli ubeke yodwa phezu kwakho wayiletha ngqo endlini nawo kunjalo niyabo ngangivame ukwehlela kumshumayelo omdala we-methodist wayevame ukucula iculo siwise imigoqo siwise imigoqo sixegise esonweni siwise imigoqo izimvu zaphuma kodwa izimbuzi zingene kanjani niwise goqo yiloko kuphela wo ngizomunyethi manje umancane ngoku branems nezimvuselele ya ini na imvuselele yehlele kunjalo bukani izimilo zeni nemehluko yenu ngabe imvuselelo na ngabe sikhona isikhathi sokuqashukana ngabe sikhona isikhathi ukuthi wonke umuntu angazi hlanganise ndawonye futhi abe nenhlanganyelo na uma inhlangano yakhe ikuye kulungile niqhela kakhulu ezwini ngaso sonke isikhathi kunjalo neza ababishopu yabasha nayo yonke into niyabo Samsoni wayazi ukuthi isimo sakhe sokuhlubuka samanje sasingenakuwaveza amandla okuqina kwenselelo yehora bezilisi nabesifazane bafoda dadewethu bangisho lokhu ibandla isimweni salo sobuhlelo samanje lingewaveza amandla okuqina kuphonsela inselelo isikhathi ukusibiza ngesikhathi Mesilisa labesifazane ufuna uNkulunkulu izinhliziyo eziqotho futhi ningahle nishiye abakamunye futhi niye kwabakambili ningahle nishiye abakamili futhi niye kwabakamthathu futhi ningahle nenze konke lokhu lokho noma okunye nidonse kuphela iphepha noma ukutelebhela kwemishini noma niziphathe sengathi angazi ukuthi yini umntwanyana onobungalo unjalo anikutholi kanjalo manda yethu kuqinile hlubukile ungeke kwahlangabezana nenselelo yaleli hora amahlela wazi ukukuthatha kuqinisekiswa kwezwi ngenkathi uJesu Kristu njengoba ngizame ukuyitshela izolo ebusuku wathembisa lokhu ngezinsuku zokugcina wathembisa ukuba nakho lapha futhi niyakwazi lokho ngebhayibheli futhi iminyaka eyishumi nanhlanu emuva naphambili esizweni sonke futhi baya ngokuba babi kakhulu ngaso sonke isikhathi kunjalo niyabo abakufuni Bathi awu manje uzihlanganise nabakamunye noma uzihlanganise nomthathe munye wenza lokho noma okunye sizihlanganise noKristu phandle kuzo zonke izinhlangano sizama uNkulunkulu uyabona kulokho ukuthi bayalibona namakholo angempela afana nesifebe sinani izolo ebusuku kwathi nje lingabaneka endleleni yaso yezinyawo naleyo mbewu kuphile lelapho salikholwa kwaba yilowo kuphela kokhela umlilo khona manje inkathi kwakukhona izinkulungwane zimi lapho zihlekisa ngalo kodwa hayi sona sazi ukuthi lowo kwakungumesiya sazi ukuthi lezo kwakuyizithembiso ukuthi uma efika uyakwenza lokho ngiyamangala ukuba kuphela besazi into efanayo ngabe sesisongeleke kakhulu enhlanganweni yethu senginqatshela ngisho ukulibuka na ngiyamangala ukuthi uma nibuka amaphephabhuku nezithombe namanyala amadala ezwe ezikhundleni zokufunda ibhayibheli lenu njengoba benifanele na akusingwa sodwa umuntu yakuphila ngaso kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kankulunkulu abantwana bethu abafana bethu usephenduke izigejane sorikha abancane norikhetha niyazi ukuthi lokho kunjalo isigejane sezikhubekiso zentonga eshisayo nayo yonke into enjengaleyo futhi nimtsholaphi umfana wephentekostali na nentonga yakhe eshisayo emgwaqeni nimtsholaphi utate na ezansi enkantini ndawo ndawo enza umculo wokuzibinya na nimtsholaphi ubaba nomama na ubaba ephandle edlala igalofu noma ephandle ndawo ndawo kanjalo nomama ephandle kwenye iphathi yesitishi nokuthunga kwelinye idlangalo angowakulo noma ukuthize kanti bekufanele kube yikhaya ubuthele phansi kobuholi bukabongcwele lebhayibheli selibuyile futhi lapho esishushumbele khona kungezikho ukugxeka kodwa nje ukunishukumisa kancane niyabo ukuze nizoqonda zonke isikhathi futhi ngifanele ngivale amafilisti awazange aqaphele ukuthi kwakwenzekani ikhona into eyayenzeka ngoba into ethize iqale kunyakaza enhliziyweni kasamsoni kwakukhona kunokwenzeka niyabo wathi demuva ukubona ukuthi ngabe kwakusekhona yini abanye besifazane banesikhathi esilikhulu manje bazi ukuthi kwakufanele kube nakho kodwa bonani ukuthi ngabe isithembiso sakhe sisekhona yini bonani ukuthi ngabe wayesasenza yini thintane emuva nje futhi nibone ukuthi ngabe akasuye yini izolo namuhla naphakade wakuthinde wayazi ukuthi kwakukhona into ethize waphakamisa ikhanda lakhe wayengesenamehlo abaziqaphelanga izinyembezi zehla ziphuma ezingoxeni ezingesenalutho lapho ezindlala yayidedela amacozi ezinyembezi zehla ikhanda lakhe libheke phezulu izindebe zakhe zinyakaza kancane izinyembezi ziwa zivela kulezi zingoxo eziphuphuthekile wayephenduka wayazi ukuthi uJehova wayeselokhu ephile nakuba wayekade eziyiphutha wayazi ukuthi wayeselokhu engunkulunkulu izinyembezi qathake ezihlathini zakhe lapho emi lapho amafilisti wayedakwe kakhulu kuba uqaphele lokho uma amalunga yena ebandla ozakwena ebandleni bengakuqapheli qhubeka nje ukhuleka wayefuna ukubona kanye futhi izwi likankulunkulu labonakalisa phambi kwaleso esiphuphuthekile izigejane zidakiwe zabahedeni abangakholwayo uma lokho kungukulamba kwebandla namhlanje ukubona kanye futhi ifashion endala imvuselela ethunyelwe nguNkulunkulu isuka ePulpiti ize iyothi gugu umlindi myango ukuhlazisisa kuyifashion endala imvuselela ifashion endala inamandla kaNkulunkulu iEvangeli lihlanzisisa indoda kusukela ngaphakathi kuphumele ngaphandle iqondisa kombhobho isibhamu feshile endala amahlathi yasemaphandleni izibhakabhaka esilihlaza ebulalayo inkolo ebulala isono ekhipha yonke iHollywood kini labo okhathalele nango wayelapho ekhuleka hhayi ihlele elisha manje izivumo kholo esisha kodwa kuqinisekiswa kwenu Nkosi wake waba phezu kwami wake wanginika amandla okuqina ukuba kuphela ngingaba nalawo amandla okuqina nginazo izinkonyane kodwa zibuthakathaka. singamalunga kodwa abuthakathaka athanda izinto zeze kangcono kunoma enza izinto wena uthingi yikho konke wo buka phezu kwamabandla bese uthola ungazami ukukuphika izenzo zakho sikhuluma kakhulu kunoma kwenza amazwi akho yabo wo ya kunamalunga amaningi amanye izinkonyane ezinkulu kakhulu kodwa apha amandla umcile enkosi na izinkonyane zenu ezinkulu ngeke ngabezana necelele lihora ukukhona kokuhlithwa ukukhipha ibandla kulento ngaphambi kokuba ukwahlulela kushaya umhlaba nokwahlulela kulungiselela ukushaya ngizosho njengoba umngani wami uJack Mo washo uma uNkulunkulu eyekele imelika izidlulele nezinto ezenzayo manje uyobabezeleke ngokwesimilo ukuba vuze iSodoma neGomora futhi axolise kulo ngokulishisa nyaka kunjalo ukwahlulela kungokulandelayo Ngokholo kiba longizo kimi ngiphe ukukhola onkosi oshitho ngokuba kuyaba khona ababili ebhedeni futhi oyedwa oyothathwa oyedwa shiwe ababili bayobe bese sesihlalweni semodo noyedwa oyothathwa lobuya shiwe kuza kwenzeka ngesikashana wena uthi mfana uBrenham kuyaba nini na ningahle nikugxeke lokhu uma kulungile ukukusho Agengi qathaze into ethize encane lapha ngolunyusuku nizothola nizothi lapho oh ngifundiswe ukuthi kukhona lokhu lokho nokunye kuzokwenzeka ngaphambi kokuba inkosi ifike kuyoba nesikhali sokuhlupheka esikhulu futhi siyodlula kuko niyabo niyabo
you know one time
Niyazi yesikhathi uJesu wabuza umbuzo wathi yishaloni imibhalo ukuthi uElias umele ukufika kuqala na noJesu wathi ngithi kini usevele ufikile futhi anikwazanga Wolunye lezinsuku nizothi awu ngangicabanga ukuthi ibandla lalihamba lalizokwenza lokhu lokho nokungi ngangicabanga ukuthi kuyoba nohlwitho ngangicabanga niyabo kuyoba ngukuhlwitho kuyimfihlo umethatha yedwa lapha e Hot Springs noyedwa kuweke indawo noyedwa ezansi lapha noyedwa lapho uyokwenza ngokwangempela izigidi zalaba benyukayo bephuma emhlabathini futhi kukhona kungenani abantu abanga makhulu amahlanu sokuzonke abalahlekayo ezweni futhi yazazi ngisho nokuthi bayebi niyabo uhlitho luyokwenziwa ngabo bonke labo abalala othulini lomhlaba abakahle noNkulunkulu bayothi awu ngangicabanga ukuthi uhlitho lomzokwenzeka seluvelo ledlule futhi yanilwazanga senishiyiwe niyabo awu yonke into izo yebo mnumzane kungukufika kuyimpilo uhlitho lunjalo Ngalo ufika kuba lunyenge njengalelo bhuku engalifunda ngaleso sikhathi lalithi uJuliet noRomeo ufika ngesikhathi sebusuku ngenkathi abantu babelele ehlane nebandla lonke lukokweze futhi khona manjalo kwafika kumemeza futhi basuka bahamba lelani nizwe kakhulu impela kwiChristian businessman iFull Gospel man ethi oh yazi futhi isifate ucebileyo usibanibani amaprospetiyeni akuqala kwebukela umongcwele amaluthela akuqala kwebukela umongcwele
you sleeping bunch of people
Yena sikajala sabantu abalele nazi yini uJesu wathi ngekhathi lodombe lele fika kuzothenga amafutha kwakungazo lezo zikhathi yena afika ngazo futhi yangena khumbulani aziwatholanga kunjalo na njengoba uBooth Clibbin wathi ha Ngakho kuba zedlule emadlozi nathize kodwa ngempela ziwatholanga ngenkathi zifika kuzothatha amafutha isikhathi sasedlule futhi nazi manje iPresbyterian luthele ngale lophimbo leFull Gospel businessman nalezo zigejane zabazukulu bePentecostal nalabo abazalane bahlele becabanga ukuthi lokho kuyinto ethize enkulu ungahle ubuze ngokulunywa isuku awu ngangicabanga lokho sekuvele kwedlule futhi anikwa zanga Akagime lapho ngoba angikho lapho kuba ngishumayele imfundiso kodwa okuna kwenzeka ningayithathi lo shanti inalo suku leli hora kuna kwenzeka khona manje mhlawumbe hayi ngelesihlalo ngo kuna kwenzeka Oh, singiyazi wena uNkulunkulu, ngiyazi nguwe, ngiqhelile kuwe, kodwa ngiyazi ukuthi le misipha yami yake yaphuza amandla kaNkulunkulu. Ngiyazazi izinto engizinakekelayo namhlanje, ngizisho ukuthi ngiyiphe intokostyali abesifazane, ngigunda izinwele zami, owesilisa ngenza lokhu, lokho, noma okunye. Nawe wena wesilisa niyovumela abafazi benu bagqoke lezo zikhindi, futhi benze lezo zinto bese ke uzibize ngentotana kaNkulunkulu. Ngiyakudabukela ngayebandleni lehlelo elikhulu elithize kuke kudala babe nomhlangano ngase ngiphuma kuyo bavakashela nomelusi wangikhipha futhi wayezongethula kumkakhe wayengumshayi wophiyano nalowo wesifazane wayegqoke ingubo eyayempintsha ngangokuthi isikhumba sasicishe impela sibe ngaphandle wayependa ubuso uje fake zonke izinhlobo zezinto ezindlebeni zakhe ngaze ngithi mfowethu uqonde ukusho ukuthi umkakho kakho ungongcwele na wathi yebo mnumzane ngathi ubukeke fana nongesuye ngathi angikaze ngikubona kunjegameni lepentekoste nobungcwele wo mfowethu sidinga kuhlanzwa kwendlu kusuka epulpiti kuya kwiphansi lokugcina lendlu futhi ngolungelo lezi zinsuku wena uthi ngiyipentekostyali lokho akusho lutho kunokuba yingulube kuNkulunkulu lokho kuhlangene noKristu lokho yigama nje ufanele ube yipentekoste enhlizweni yakho izithelo zikamoya qaphelani hohe wayazi ukuthi kwakuzokwenzekani uma uNkulunkulu ephendula umkhuleko wakhe uyazi na uyazi yini ukuthi inhlangano izokuxosha esontweni na? Uyaqonda yini ukuthi uyakhona manje kumfela ndawonye amabandla nezinto engena kuzo ngqona? Uyaqonda ukuthi kuzokubizani na? Uyazi labo besifazane odlala nabo amakhadi bazokubiza ngefashion endala nalo lonke lelo hlobo lezinto na? Isizathu ungeke uvumele abantwana bakho bagqoke izigindi futhi wenza lezi zinto uyazi ukuthi kuzokubizani na? Ngcono kubale ngaphambi kokuba uqale yabo kungcono ukucabange ngakho ya kungcono kungcono ukuxoxe ngakho noNkulunkulu kuqala ngaphambi kokuba wenze kuqala wayazi uba umthandazo wakhe wawuphenduliwe kodwa wayesalungele futhi wayeqotho uma ibani kuphela likangene kulezo simo uma usulungele khona manje uma uqotho uma uqale ngempela uma amehlo akhe evulekile kulokhu engizama ukukutshela khona ngendlela ezungelezayo uma uqotho khona ke tshela nkosi angikhathali ukuthi kuyini sengilungele yasibona sibonakaliso yazi ukuthi isikhathi sesedlule kunoma sicabanga isikhathi sokuza
then Samson cried out Lord they poked my eyes out
wasebembeza kuSamson kozi babhowazile amahlami ngiyazi ukuthi wena unguNkulunkulu ngiyazi ukuthi unamandla okukwenza ngiyazi ungangigunula kulezi zibobo kanye nje futhi nkozi kanye nje futhi kanye nje futhi nkozi kanye nje futhi Ngoba kukhona umhlangano wasekhempini ekucelani kwequma njengoba ukhona equmbeni ekameleni eliphezulu makufike inhloko yabavele ezulwini njengokuvunguza kwabona mane ugcwalise yonke indlu ubufakazi obubonakalayo bukaKristu ovukileyo kanye nje futhi inkosi kanye nje futhi wakhala Yabambeza ngobuqotho emi lapho amehla akaphubuthekile ngiyazi tenge inkosi kodwa kange nje futhi uNkulunkulu uphendula umkhuleko Wayezi misibe iqini izinkonyane zonke ziqala kubaba kuqine komlenze wakhe kuqala kubuya wathi kumfana omncane iholele ziqotsheni manje
Lead me Lord lead me
Gihole Nkosi, gihole. Giholele sixotsheni eCalvary. Giholele sixotsheni lapho engingabethelwa khona impilo yami. Endala yeze ize iphele lapha. Nakho konke engiyikho. Giholele sixotsheni Nkosi. Ngikade qala ukuzwa lezi zinkonyane ziqina namandla kaNkulunkulu. Akathi ke kanga ukubabone ukuthi kwakwenzekani. Wakuthinta okwakwenzeka. Qala ukuzotha amahlombe akhe futhi ngenkathi enza yasho yehla indlu. Ngalolo suku wanqoba wabulela abafilisi abaningi kakhulu kunoma enza zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Mangani kunokwenzeka ukuthi leli bandla kulomumo. Manje nginamakhaza athi awabe mathathu noma abe mane amanothi lapho ngizowayeka. Kunokwenzeka, kunokwenzeka khona lapho kulomhlangano wasekhempini. Kunokwenzeka khona lapha ngaleli hora. Kunokwenzeka uma sesilungele ukukhokha intengo singabona ezinye izenzo zesibili zenzeka. Kanye futhi Nkosi, sibonile, sihlelile, siphilisile kuzalwane bethu. Sehlukanisile inhlanganyelo yethu, sithathe iqembu elincane ngapha. Sila sonde lo devil uhleze muva sibukela sibhaxabulana phansi. Nkosi, kungenzeka yini ukuthi kanye futhi ukuthi sonke siyikhulu namashumi amabili singaba nokuvumelana kuye endaweni yingena. Kungenzeka yini ukuthi kufike inhlokomo evela ezulwini njengokufunguza kwaboya namandla na. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi.
Let's stand to our feet and say, once more, Lord. Once more, Lord. Oh, Lord God. Hear me, Lord.
See, because he has heard you for the city. God, you're putting cause. God, you're putting cause. Oh, Nkosi Nkulunkulu, ngizwe Nkosi. Kanye futhi Nkosi, kanye futhi thumela umoya phezu kwalo mhlangano wasekhempini. Kamandla nenkazimulo.